When times are hard, we forget the good times we had. We always focus on the times we end. We quick to lose hope, 'cause we fond of having it all. Now when we fall just a little bit, it's like we've lost it all. To lie, to lamta kwetu, goba na leni edula. Bambelele unyamezele uzophumelela. Thula hayi, thula mntakwethu, ngoba naleni edlula. Bambelele unyamezele uzophumelela. Ekukhanyeni nasebumnyameni, ebumnandini nasebuhlungwini, sukulilahli themba lakho. Ekukhanyeni nasebumnyameni, ebumnandini nasebuhlungwini, sukulilahli themba lakho. Sukulilahli themba, sukulilahli themba, hayi, sukulilahli themba, lahli themba, lahli themba, sukulilahli themba. Sukulilahli themba, sukulilahli themba, lahli themba, lahli themba.
Kunezinkinga ziningi emhlabeni kwazisombe sengameva, kanje ngokwehla komoya. Kwesinye isikhathi kuba sengathi ubuzimoshela isikhathi ngokuzithoba. Kuba sengathi amafa amnyama sesibunge sonke isibhakabhaka. Vele kube sengathi wonke umuntu kusondeza kulobu umnyama. Uzufise sengathi ngaphuthuma ukuphela komhlaba. Kepha sobabili siyazi konke kuyokhanya uJesu engakalibeki kulo mhlaba. Kuyake-ke kube khona ukwesaba, mhlampe kube sengathi amathemba ayanyamalala. Ungakhohlwa ukuthi iqiniso liyathanda ukugqama okwelamba ebumnyameni likhanya. Kanti futhi kukho konke umzima kunezifundo ezizokwakha. Musa ukusaba, uNkulunkulu indlela yakho uyayazi, izokukhanya.